sikhuliswe izimo ezishaye singakakhuli. Abanye bakhulela ukubhekana nezimo, thina sibhekana nezimo ukuze sikhule. Ngiceleni nginixoxele ngamanye amaphutha ami, nginibona nisalokhu nigxile kosekwadlula. Mina ngiyamazi umuntu futhi ngiyamsaba umuntu. Ayemaningi amaqhawe, kepha emva konqoba impi imqhele yafanele abambala, ukube sasazi inkululeko yayolwelwa abanye. Ngoba nakho njalo ukukhasa ngaphambi kokuhamba kwasifundisa ukuthi kumele siguqu ukuze sikwazi ukuyimela, ukuba yicashalala sakuqala sibancane. Ondle besikhanyelanga basenze sakhola ukuthi kuyicala ukuba mnyama. Uyothula noma ubazi abenzi bobubi ngoba seliveze wena njengomsolwa wokuqala ibala lakho. Angitsimba yazuza ibuzi ngodeqa indoda ayibalisi njalo. Wake wathi umncedi ngelinye ilanga ngokuncane ekukhulu kwabangenakho, vuka uyithathe kusezandleni zakho ukuyiphatha kwakho. Mina ngiyamazi umuntu futhi ngiyamsaba umuntu. 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 Mina kodwa ke anobuye ningishaya indiva, mina ngibuye ngizemele ningangnaki. Naseyinkondlweni angizanga ngobizo, ngifuna imali esobukhosi asingifanele, ngiyafunga naso. Namanje umkhuleko wami uthi inkosi yenza imibhalo yami ifane neyabamhlophe, ayibambe bona siqu sabo noma ibhalwe phansi. Basiphuca umhlaba inkolo yabo yasihlalisa ethembeni, sasala sibika izulu wena wabona iy'nkonjane ehlobo. Yayivele ingekho kwasekuqaleni le nto, basidayisela kanjani inkululeko ngomnotho? Phakamisa isandla sakho manje, sekuyisikhathi sabafuna ikusasa elingcono. Bakhumbuzeni ukuthi asizona iy'phukuphuku njalo. Ubuhlungu aphelanga, safunda ukuphila nabo. Ma bafika ngemkhumbi kusobala iy'khali nani ngayilahlo lwandle naniyibuyisela kubanikazi bazo. Ngizizwa ngingenasithunzi lokungathuswa isithunzi sama-Afrika sengiyanisaba. Kusukela nini nina senicula umzabalazo ngesibhuni, inkosi impela akekho yokwazi umbala wonu wabo ugoqwa mhlaba. Nilibalekela kakhulu manje iqiniso, kanti nishunqiselwa ngaziphi iy'nyamazane? Yake ningakayibalekeli nina, guga mzimba sala nhliziyo ye yakamahlela makhiwane. Abaningi sibakweleta ukufela mahhala, nongqesta noma sebafukusa kubabambe phansi. Hayi, mina ngiyamazi umuntu futhi ngiyamsaba.